Kongo, zangu zimeshikani kongango. Kongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango.
Kutuma kule mboro na kanyonya kanyonya kiroboto funika senye geto mabati nusoro pes kono kono bila nyoko nyoko konyagi koto koto drive wa joto shingo nikisling dole nikingoto mudheru kubuya kuchapa tumboto pim kibao kishashi msokoto ayayaya poritu ni magonglo kimangoto kidosho apewe gonglo kocho kocho gonglo gonglo wangi kako kitako nitoka gonglo.
Wapi dadake dadake aje apa ni pakate. Wapi
Kongo, zangu zimeshikani kongango. Kongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango.
Sijone simba na unogopa burukenge. Mawagido za geto ndo zinajua unenge. Kondiko za geto wezi katata na wembe. Na gushodo wa geto atambui para za matembe. Jaba na kikres ni kolembe. Kanjoti mdogo mdogo na ipil kama embe. Zangu zinikembe nilole kama yai zinisho ikona pembe. Nafana na malenge juu itabidi ni perembe. Kaende kaende manoti mbichi zinakaa tikiti za rege. Ndo venye daily napitia pori za wagenge. Wanyonye wanyonye kama peremende.
Wapi dadake dadake aje apa ni mpakate. Wapi
Kongo, zangu zimeshikani kongango. Kongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongango.
Rikicho, banture, rikicho, banture. Wachungulo, 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 watagwan, watagwan. Rikicho, banture, rikicho, banture. Wachungulo, 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 watagwan, watagwan.
Kongo, zangu zimeshikani kongango. Kongo, zangu zimeshikani kongango.